ZWAP exclusive.
Sometimes in a man call a potolo top. Hafuno nkena in any funo choka. Kakafuno ni kwila na pamba odon. Fupi pa fupi dishi ma feeling so gone. Nika kuwana zelo zose zima sila in a fire. Ukazini tenga koka izo sani paya. Nuo ufuni kilo sobela na mabaya. Mwati uliche so ba. Kakamba kani konde life yanga ilipiwa. Kakamba inga pange sensi tika chadua. Why she be so unapele in a shua. Godon mama in a cinema sobela ipo ati.
ZWAP.com.
ZWAP.com.